yande joni wi tori min ta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde hande ni sembe habaruji me haltana hala hon hippiter ko watte asamaka leydi niger hedoyde kerol e fawrjo algerie himbe nayon won ko may jeego won ko nawni nafana mayaldu prefet mo arlite famina en ko burni enda non ni fawarjo ni minister kawjere fille ko darto cella bibe adama be kandu wadi hawrtere mawnde hawri kero gollobdo fille cellal secrétaire général syndicat gollobdo fille cellal andini en do endan dum wonno fawarjo ko non nafaka hawrinde enda non ni hande yewtere men pinne studio kalangu haltana ni hala kono kulata ko no yee ko wobbe ko nandi e mudum ko latin don torre himbe do endan der galdu nyeme e hore mudum docteur madugo garba famina en dum won koro majjum subhana amadou janganto habaru je fulfulde kori janyalli e modon habaruji di ni en puddira yoro kaldu neden kan wonno hono faawarde jondu gendarme goto won ko mayi police be tatondu konna mayi himbe jeegon wobbe du konna barminama e le hippiter ko wadi hande deda ton enda asamakka to wite dun dun du konna heedode leydi niger baggo wade kero mudu e algerie wadi ni ko faawarde ni prefet arlite andini ni hono hunde ko waddu faamaka fu mo e won ko wadi dum e do sogeji leydi men niger nafana mayaldu prefet arlit nani ko halni usman umar bandimi ta to enda
musa mulabari cewa
min kebi habaru wobbe adi kaborde kippito wake sogeji leedi meden tawadi ton endan dun to gendarmaabe policeji no jahano domoa ya wartaji loreji himbe are loreji didi dermun bombe be endan gari kippiti no kurede himbe nayo mayi der sogeji meden gendarme goto e policebe tatu himbe jeegon barmina der loreji bombe be goto wuli be nati kato be duggi be dilli be taynama amma fa warde hande andaka mo enno
wana irin mutane ne ba
nani ko watto sogeji kemi jerto en jerto kany wonno ko leydi amerika neldi war jooda do na leydi niger dum wonno ko faane lamin leydi amerika biteddo joe biden o haali sena mabbe ton enda ko faawar jondu ko dan fedde wetende nyamey ele de jour wurtin do enda jeneleuri joint won kenya dum na e gononi dum du kondan hono garal mabbe do enda won nana yerno horeji leydi on haaliri o wi be garayna gam batte be ballita so geji leydi afrika ne e europe wamme druude bi dam bonda kany jaadi sen e leede enda ballaga mabbe du kam wonno be beyna den ne kay lanaji piroji gam batte be jiko wonno wada ley be pamadu konna kulle tawa be ballitira har kaborde be ballitira du konna fa handen har andal nonno du konna be tokka so geji enda to han tokkede fu gam batte heba jam se warta e leede enda nonni fa ware jondu konna ni no tawa du konna sen en jeewi e do fi ko darto habaruji di enda hande no tawa octis o enda kawono on fedde leydi niger sarusi non kaw jido nangugol faawar joni kono drogue e leydi ndi kany e kulan tereje kadaade kambe du konna ni be ngadi wulanu ko be njaari hono faawar joni kono yeso sariya ciagal fa hande du hono fenanede ko be ngadna dum enda ko lati fedde hokko habaruji de duniyar gon kany won ko hono fenane be yerno be kaliri sabbe mbi ben don haali wiide ke kambe ben endan e leyi ko be nangi faawar joni drogue o enda ni on ko to tonuji sappo e jeddi ko te cannabis o wi'ama feccer mudum fu be jaarana nabe cotto e lede yasin nene dum don be mbibe penanama do majjum dum du kondan ni halaka wurta kinani hono faawar jonnoga e jeego lewrme dum nanoga e go'o hawta du fa hande kambe du hala mabbe ka enda ni hono ko ka halaka halaka na ilun didi lewru mars dum nanoga e goddo enda nyemey nyande be burtuno kulle den endam nene be mbi sariya wadde do majji heba landi hebe hakkune mabbe himbe ben endam Minister kawjide fille ko darto cellal bibe adama be docteur Idi Ilyasu Maynasara kanyun du kondan do gallu nyame o wadi jidal hakkune makko e faawar jondu kondan kerun himbe latibe hono taande region waddobe ballamu yaade fille cellal e selingol himbe kulan tareje kewbe kaldo mun ko lati du kondan no tawa der mudum hon noy watta ko tawe nyawbe se ngari loctorore jabbite teddide der nawallaji mudum en di enda wadi ko faande Ibrahim Moussa kaw secrétaire général syndicat mo gollobe fille cellal do enda leydi Niger o haali o wi sadale kewdon ko be kaldo mudum hakkunde mabbe ministre o enda dum wona ko ratika attahere waddani min do
avec les discussions actuelles
attade e baddal gadagal joddo gal min jodoto hebande mo sola harto hebugol sawrde bibbe leydi don e jidam hunde non ko hani hojanede aadi hana ko darta hedde mo en non fu tawi du minen loctorobe wawtu fu miden der nokkuji amen amma no min keba caɗale gom gaɗoje min bawta humtude muraduji nimɓe fuu nde on kooƴi rafi keƴoram nimɓe golloɓe ayiya nder loktorore wore to tawta loktorojo goto gollo jemma ila ñalawma nden ne o wawta humtude muraduji nimɓe fuu ne woodi loktoroɓe ɓe ngala jobdi ɓen ɗon mbawta wiide no humta muraduji nimɓe fuu nden ne kulle ɗe e aadiji kooƴeteɗi to hawride nde no waɗan ɓiɓɓe leydi keɓa sawrede
noonni hoore leydi men Niger Mohamed Bazoum kañum dukonɗan keña nde o waɗi hono fawar jonni fottere e fawar jon dukonɗan ni hawritere waɗande dow woɗɗodirgol ko watte ko ƴete vidéo ji dow fii ko darto hono ñaw sida eley duniyaru ɗum dukonɗan ni hono kullantere kewɗe won ko haala e dow filla ñawgu enɗan tawama leydi meɗen Niger no woni e dow fawar joni so ƴewan ko watta himɓe ujunani noga e goho e himɓe kem taɗe capan tato ka en tan woni ko andana no wondi e ñaw sidangu wonɓe no sawre so hoƴama nden neka yettaki feyi hono joyi do heɓer noon ni kano woni ɗum hokki du leydi Niger latade hono leyɗe natude e leyɗe duridode e ñaw sida hara oni sida fedde nden endan caggal mum du fa hande ni o holli wiide du kono leydi Niger ɗon no dari darde ko watta ko tawi ñawgu endan ɓeydaki ko hewi tawe nanaka e leydi ndi endan nonni fa hande habaruji ko kettinoɗen ɗan ni no tawa du konɗan ni hawritere wonde waɗama gam batte hokkude sembe yaade e durwidoɓe e dow fii ko darto ɓiɗɗan bonɗa kañum e fawar jon du kono hirñereji ko no waɗa e leydi ndi enɗa tawe so eɗum waɗa du tawe du fa hande ni hono hakkeji ɓiɓɓe adama jaaɓaka hawride waɗa ɗo enɗan gallu ñemey ɗum du konɗan ni hawri hono himɓe hewɓe tawaɓe ele fedde wite nde riddi kam wonno du konɗan ni hono fedde hawjinde filla ko darto ƴewgol hakke ɓiɓɓe adamaɓe e nder leydi ndi endam Boubacar Amadou kaw secrétaire général ɗiɗaɓo hono nde ɗo fedde mawde hawjinde filla yoltugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe ɗo e leydi Niger nani ko a haalani fawari jon du konɗan ni hono bandemi Fanta Chamsou dow hawri nde endam
les objectifs visés
wona no tefe nder hawrine balɗe ɗiɗi ɗe kaw woni ekkintinde himɓe fedde de ko watta ɓe ñeña ɓe mbawa jaari yeeso durwo daranade hakke ɓiɓɓe adama gande en daari ɗuɗal leyɗe ɗe en fof misali Mali Burkina Niger e leydi Tchad no tawra rafi keccoran hakkillo fukkingo golle hilñere e ɓiɗɗan bonɗako himɓe no bare no diwte e dillide iɗu yana e rewɓe ɗum fudu no gacce noon ɗe kana accirede nini denne pelle daraniɗe hakke ɓiɓɓe adama nder leyɗe ɗe en no kan tittinkino ko watta hakke ɓiɓɓe adama denake
nonni janguirde to jandeji hakkundeji to enɗan koygolo département mo Boboye région mo Dosso ɗo du konɗan ɓe kaali haala wiide ke jaccora sanne sanne aɗa filla ko darto janguinoɓe fudu konɗan janguinoɓe filla andal kañum woni ko wala toon sanne ko heƴaniɓe Mansour Amadou kaw secrétaire général mo janggoɓe l'école to enɗan koygolo nani ko haalni bandi min mbiyeteɗo Seyidi Abdou Windita
nder janguirde amen classe uji sappo e tati men goodi de ɗum hoƴi classe go o mo collège yaade terminal fu ɗuɗirka janguirde de en saɗornan gotan nino min tawra rafi janguinoɓe classe uji sappo e tati amma janguino jande annal goto tan non min tawra illa classe go o mo collège yaade troisiéme ɓe gala eɓe gaɗane jande annal min jaari boytali amen to cojes kan o heɓanamen motsola dow majjo gam jandeji amen yaha yeeso komin kalani mo saɗormaji ɗimen tawra o wi'imen kanko ma o wala bawɗe dow majju amma o yaara e boytali amen to mawɓe en ko yaari boytali amen to mawɓe en ɓe gimo ɓe gala wakkati gaɗa muɗum men puɗɗiti joɗidago e mabɓe ɓe ɓeydanimen janguinowo goto amma o heƴata boytali amen ni woni ɗum heɓanamen janguinoɓe kanjum nino woni saɗornan komin tawra menen e jangoɓe en gam nder balɗe seɗɗa sukaɓe no jaaha e waɗa tewteruɓe reɓe to noyi ɓe paye waɗude
har filla ko dartilato baldu konɗan ni hono fedde leydi Niger mawdu wiyetede meynade endan gam batte nde laato fedde noon endan heɓore nde sa'a gam Allah e fande natede kan gatteɗon en ɗum won tewtol coupe mo Afrique ko duɓinaa ɗiɗi e noga e tati hawtade fande ndu coupe mawɗo mo duniyaru gatteteɗo nan Qatar mo duɓinaa ɗiɗi e noga e ɗiɗi ɗum waddi ko fa hande sigilaji ɗon no waɗe gam meyna o heɓa yaha yeeso eɗe miccitinede wiide ni ɓe gaɗino fawar jondi kono fottere hakkude mabɓe e gambi nokku to gambi heɓɓe ɗiɗi e ɓolum non noon fa hande fottere ɓernde meyna hawrana e congo congo heɓiɓe kandu konɗan gotel e ɓolum ɗum waddi ko fande mbiteɗo Hasumi Abdoulaye laatiɗo kokka o habaruji no endan dow fii pirto ɓalli o wi meyna o endan tilsi seynde ƴeewi hunca caɗale ko tawa e nder muɗum
Mena
fedde latoɓe bal de Niger latanɗe bal tati hani wadde ekkintino on noddi latoɓe bal hewɓe gam sigilade latol bal ittodira ko latol bal leyɗe duniyar ɗum gaɗo to endan Qatar kamɓe sigilade fedde nden ko latol bal defude coupe leyɗe Africa ko 2023 amma minen ko walaymi woni to fedde latoɓe bal mawde de latoɓe bal jeenaye tan suɓa tawi diwno hani ɓe gaɗa sappo e joyo dina yaade hoƴa latoɓe bal wonɓe leyɗe yasinno piyaɓe ekkintino fedde nde heɓa nimɓe ñeñuɓe hana wattude latoɓe bal hiɓɓe ɗon tawi du ɗum hegaki fa seeɗa to amin hana kena latoɓe bal tawaɓe nder leydi ndi gatte nder fedde nden nde caggal ekkintinongol min gaɗo an dimma latol bal tataɓongol ƴammude nimɓe o heɓa ɓeydude bawɗe gam hedde e jamako
silvérisir
nan noon yewtere men pindino hannde studio kala nguni haltan a haala ko himɓe gallure ñeme hewɓen ɗon no waya mboygu hono farjo yiide kowoɓɓe no heewa faale cuuɗi maɓɓe ɗum e waddi ɗum endan ɗum wonno ko docteur Madougou Garba wonno andina o wikoɓe ɗe ko heewi mum fuƴotana leyɗe goɗɗe tokka kullantereje wara naata to yimɓe to enda kaserna ndu kowoɓɓe ɗen endan laatake duse wattanama hono nebele ko wartu ɗum paso ɗum endan ko heewi e majje folano waata nenne sanaɓe tefa hono fawarjo safariji kesi goɗon nanni ko a haalni Mouktar Hammadou komin pirte fulfulde
il s'agit de deux blattes qui appartiennent
ko wodede irdi dino e iwdi worri ide jeyda du he howre andade no wurto der nyageji seyni kanje kay e pamare no leydi amerique e leydi touba kobe ko wodede endan tokki are gari leydi meden arande ni der loktoroje de tawti amma jodade loktorore e yade humpitode nyawbe waddi ko wodede endan tokki are tawa handen der cuudi cankiti der hubere nyame
fu dans la ville de Niamey
noy himbe gada druida koboy koy
les services d'hygiène et d'assainissement
saru suji labal loktoroje no nyenyi sanne der gattol safare lamna no kure wara ko wode amma ko boy koy handen safare wawana dum en guddum ba safare wattama meren wala ko
c'est pêche de mourir de ce produit
to jon docteur noy himbe gada kisa ko boy koy
donc les molécules qui
to safareji andanodi dennuno gatti ko wode no bari sa himbe accia nawtorade safareji di himbe gatta safareji kesi i jamani di endan durwide he majji gan safareji kesi di endan no perodir he arani di misali no wodi safare indirane lactique S300 safare de no jadi litre mayre ujune jeegon amma ide wara ko boy koy sanne ko safare de du nafa se neddo tefa bawando gattol safareji wakkati ko boy koy burtotum den safare de hana wattede
peuvent être visibles ou les insectes peuvent être touchés
ujune jeego on docteur hanane fuwodi semmemu e gala semme cede noy gatta kisa ko boy koy
bon c'est vrai c'est cher
gonga safare de no jadi amma no wodi dabareji gom di himbe bawi nawtorade misali kafru de no watte to ko boy koy bangata fu wadan koy dilla kafru odu nyawnata himbe
on peut avoir un bon résultat
ko boy koy no nyawna himbe na docteur
bois pas du domaine de la santé
to min mi hana loktorojo amma ko mi andani kan woni ko boy koy de dilli do ko nyawna neddo de koy gari koy nati nyamdu iko bawi gatti ko nyawna neddo dum der nyamdu du endan de himbe nyaami nyamdu dudu idum waawi nyawnude be
craindre beaucoup de choses
eddo dum ko habrimi fulful tili hande sen alah yottina en jamato to habaruji fulful studio kalangu assalamu alaikum balenta jamwali studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm studio kalangu